Mahi nama ono te kaumātahi. Listen to the words of this song and then transcribe it. Tuhia ngā kupu o te waiata nei.
E oho, e oho, oe roa mā. Kua whiti, kua whiti ke te rā. Maranga, maranga mangere mā. Kua whitu, kua whitu karaka ke te wā. Morena e mere moeroa mangere, kua pau ke te parakuihi. Kua pau ke te parakuihi.
Kua mutu ngā mahi whakarongo mo te wāhanga tuarima o te kākano. Tēnā rā koe e kaha nei ki te ako i tēnei reo rangatira. Hei kōnā rā mo tēnei wā.